exclusive from ZambiaMusicSide.com.
Alitipwa umuntu uvika chichetekelo chakwe muntu munankwe okukwate suvilo kumaka haya kumuviri ukutaluka kulilesa Yeremia 17 pa 5 chalilimwa. Alitipwa umuntu uvika chichetekelo chakwe muntu munankwe ukutaluka kulilesa Yeremia 17 pa 5 chalilimbwa.
Unechetekela lesa
kwanza ukuchetekela umuntu iwe
umuntu imisango
umuntu ishita yonze kutachinja
abamule mbona
haipanga ba bati machishika
lolela umone
ila wabachetekela baka kuchitatisa po
umuntu alawisha
umuntu
from ZambiaMusicSide.com.